awukuthi uyagreswa ngo wena oh holy
holy mumane
oh holy
awu yagreswa
rimothethe le rato
Sorry.